Masoko moko, penzi lako no ma Makorokocho, siwezi soma Ni heri tubaki moko moko, tugawane ko na Minawe, tuachane Napuliza kijenga, tumesha maliza gemu Nalisha kwenda, penzi tulirehemu Japo nalalamika, moyo wangu umeshakubali Ila umevunjika vunjika, vipande vipande so shwari Na maumivu ulionipa, yanatesa vikali Sa, lisinifike gharika, acha nifunge safari Bado mapema Na, bebea, mina peperuka Na, bebea Kushoto nilipo sivya kulia Ya kunawa mimi nikavipikia Sama penzi mie aka Siko tayari kuyafata Nimesha ridhia Nikae mbali mie aka Hey, mijapo nalalamika Moyo wangu mesha kubali Ila umevunjika vunjika Vipande vipande so shwari Na Vulo nipa, enantesa vikali Sa, lisinifige gharika Acha nifunge safari Bado mapima Na, bebea, mina peperuka